Before G,
exclusive from
Zambia Music Hits.com.
It's young, you know what I mean. It's young one, yeah. Let's get it. Spitting bars, mwangaleze na ya mela. Nikupa ya papit, yolo chena akapela. Tiwale anapusa bala, siyo mbela. Niziba ndeche marapa wana ya mboyo pela. Bela, gatiri mubuti tima ya mbocho kachusi. Mwanga chivili onu stimu ya mujakuzi. Muzi wana kuziba vaso hivi nina panda. Nisa kila lupia mwanga ni bweza ni banda. Nilina jane nisa kila competition. Kulibanga ni gwile ngati nilina mission. Ni wambiri na paya so wapa nilimo prison. Kaya wine ni waziliza palibe na reason. Ukali ni ukali so patiali ni patiali. Lusaka ni yanga so tengako kuchinsari. Sini mashotia palibine ya masagari. Ukani posha ni kayanka unipasazari. I'm cooking full undine chef kondwa kaila. Sunga ni gwilemo ni kushoka ni nabila. Vies ni acid fovala iwanga mbila. I'm the goat nilipatio pasala ni mambila. Wale wapaya maningi mvela kuchifundo. Ma vies ni mabomu ye ya mangala kumkondo. Yawo ni magonga ya peze kapaka tondo masreya munga rape imwe koma pa foto. They keep on hating while we're waking. They can't believe now I'm the new king. I'm the new king of hip hop. I'm the new king of hip hop. Yeah. Ni wanza na marapa ona wa shot ya ine ni kadua na booth nye mangala wa doctor. Veti mba vena nguvima wa yof ya ndine gangsta but kombati ni ya masota. Tikumane chepa bobs ina vala air force kumutu ni na kabobs. Nibwela na J-Cash na mene movie ass with big dogs no team wetu mapuse. Diwa machik so nifuno vula potri. Sunga ni kwanise ni narimba fulu konkri. Nilisemu kamela stau yanga wakopela. Nikakwesa ya vili mabuzz wame vendiela. I know the hate so ine no tolerate. Ningachome ku studio pa class no enda late. I'm the young king. Dimu kalinga ni buga. Shani koka lemra nda wa beef ni maluka. Ndine DSTV ponite amba wa malipila. Vali mwanga vili mbandeche ni mabadizila. Nika dropa ili yonze waone po my effects. Tinalimba kudiala maniga ndise cement. Si marapa nga ni game uso wonsi ya buy chess. Sitenga nko ni gokipa nda wasini pasa mess. Kopenga pali mane ni matoka number one. Umazimvela king yoke buwama siya one. They keep on hating while we're waking. They can't believe now I'm the new king. I'm the new king of hip hop. I'm the new king of hip hop. Ngizem kamela skau yanga makopela. Nika kwesa ya vili mablas mama vendela. Nine TSTV ponite amba mama lipela. Bani wanga vili mbaneche ni mama nizela.
Before King.
Download more music on ZambianMusicHits.com.